Magic RCL, Magugo Digital.
What do I know? Kupenda.
We are go physical.
What do I know? Kupenda.
She a Magic RCL, Magugo Digital.
Kwa uzuri umempita senorita. Senorita. Upo tofauti sana mama sita. Rangi yako chocolate. Umepima una veti. Kukukosa mistaki. Uwana mini kupeti peti.
Najitokeza kukupenda. Kisha iva niletunda. Niwe Adam, niwe Eva. Oh, 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 forever. Penzi lisishuke nipende. Kama lipo chini lipande. Mama akutunze kitenge. Oh, 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 forever. Watu wana kupenda.
We are go physical.
Yani watu wana kupenda.
She a physical, she a la Banduko Digital.
Watu wana.
Tunakupenda.
We are physical.
Oh, tunakupenda. Oh, anakosa. Kinaga obaga. Unanikosha. Imbe nyimbo kama radio. Unikanyage kama radio. Imbe zote mbaka pambio. Usiniteze kama mwenzio. Nitapunguza mbaka metekasi. Nitaacha kuvuta ganyasi. Nitakuficha kama armasi. Nakupenda zaidi raga mafi. Baby mama sita. You're my señorita.
Watu wana kupenda.
We are go physical.
Watu wana kupenda.
She a physical, she a la Banduko Digital.
Watu wana kupenda.
We are go physical.
Kama na tukatlan, jojo Mas we do na fanya mina noga Mina koga, mina bonga Napenda vile we unasonga Napenda vile ukifungu You can vibe with my ninjas Vile hujishkina una time ya kuringa Napenda vile, vile ukona vibe mama Hata bila joint niko high sana Sana, vile umefunga shia Agana nisi kwa jina We no modo modo
We no modo modo
Watu
wana kupenda
We are go physical
Watu wana kupenda
She a physical, she a la Banduko Digital
Watu wana kupenda
We are go physical
Watu wana
kupenda Oh, tunakupenda
Jitokeze Unatokelezea Jitokeze Tokelezea
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 Tokelezea